boyo la furia me dejo y viño ma viola na kufuna bakune mesa era binji binji ebya yokerwa tindi mwezi ndi muyaye kumbensalwa banjerega banje funa ngabaga lukunebya wena eno nyamba nochimanya ntino salwa katira balafu wenyuma laba tesi bafumuliro labala balafu wetaba laba tesi baluzulira ekirungi kyalambe yange bweyaka oh tezikira ezirirwa kuboyo lafu yamenyawo ebinyuma byonna abawulira obubi nga twagalala bintu gekumyanya baffe sina kyakola lafu bwetyo bwengambi tunulira nze tunulidde kwekitwale timunsi tuli mufeka sitani atawanya naye atawanya ow'ebigambo talaba kyamuleka takkiriza kyamusuba yalaba embaliga yalaba obukulu yalaba atasaanira munne kyokka ye teyeeraba bakutawanyiza nnyo baby ne bakkaabyanga sori bamufumbo baalema baba n'ennuku zaabwe baalemu ebyabalema baagala olemwe naawe manti 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 sika kyana kyange wakkubo yo lafu yamenyawo ebinyuma byonna abawulira obubi nga twagalala bintu gekumuyanya baffe sina kyakola lafu bwetyo bwengambi tunulira nze tunulidde kwekitwale timunsi tuli mufeka kati nze ndabirira mulungi wange ebyaboogezi nabireka emmanju balegejja oho balasana bali batongwa banyumirwa kulaba jera neka batulunga nga baagala okutucyankalanya abayina labeza bona balina obudde fezaffe zaabala tetulina budde bwebyo twakoleza labalaku yemimula kati twagalane abettabette tetumenye etteeka ebigambo by'abantu byesonyiwe abo bakozi ba lusifa buli kadde babeera balwana naye tebawangula ntalo okukkiriza kibakaluubiriza bakkiriza ebyava mu kulonda byebyo twakuba akalulu nenkawangula I'm